best life. Music, oh, feed them pass.
Masterly,
mapenzi lake tamu. Nimedata mi faraja mtima gwange. Sito mwacha mi hamenkubali. Nimemfanya wangu queen. Sito mwacha mi na wengine misi hon. Hakinyacha nitakonda na mo. Hakinyacha nitabaki hoyoyo. Hakinyacha nitakonda na ro. Hakinyacha nitabaki poyoyo. Hukinyacha nitadai. Baby girl I swear
I go give you my Timo baby. I go love you, love you. I go love you, love you, love you. I go give you my Timo baby. I go love you, love you. I go love you, love you, love you. Ubiye bibi ni mchuru shinto kukurikira.
Yay, a sneak.